anapenda likiwa juu, anapenda likiwa chini, anapenda likiwa juu, anapenda likiwa chini. Suda anapenda ngani ki sweet position, sweet position, sweet position. Anapenda likiwa juu. Make beat to the beat.
155 AM.
Something special is in your eyes. Still it baffles me that you're mine. Hit it from the front and behind. Love it when you take me for a ride. You fuck my mind. You are my grind. You're one of a kind. Baby, I'm thinking that this could be a sign. Anapenda nikiwa ndani, kama katikati, kama shtiki ya mshikaki. Anataka tuende nyumbani, sijafika kijani na tushaanza kwa gari.
Anapenda nikiwa juu, anapenda nikiwa chini, anapenda nikiwa juu, anapenda nikiwa chini. Anapenda ngani ki sweet position, sweet position, sweet position. Anapenda nikiwa juu.
When you dance, mommy, all the ass, they ain't got no chance. Don't you try to tone it down, it put me in a trance. Mommy, when you bounce, know it's like a game. Drop it for the game, drop it for the game.
Igari ni me banda ni manyanga. Ime jamandu kulu na mandranya. Kufa dereva na kufa makanga. Frayo la makambo.
Anasema ni mwage ndani, lakina mwaga inje kwani ya jui mini nani. Anasema akona chani, mindo leo lazima itashikana na kabati.
Anapenda likiwa juu, juu. Anapenda likiwa chini,
yeah, 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 yeah.
Anapenda likiwa juu,
juu.
Anapenda likiwa chini. Anapenda ngani ki sweet position, sweet position, sweet position. Anapenda likiwa juu.